sosinina mhlabeni ngeke sizethole ngokhekhelana izinto ezibhekana ngaso siningi emhlabeni ngeke sizethole ngokhekhelana izinto ezibhekana ngaso siningi ngeke sizethole ngokhekanyekanye
Yeah.